waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Hogaamiyaha mucaaradka oo isagu ka soo horjeedsaday in la bedelo maalinta austraaliya dhayda ee 26 January ayaa waxaa soo baxay codbixin cilmiya oo sheegaysa in badanka shacabka austraaliya ayna dhib u arkin bedelada maalinta hadda loo dabaaldego austraaliya dhayda oo ah 26 January. cilmi baadhista uu sameeyey macadka austraaliya ayaa imaanaysa iyada oo madaxa greenku uu ugu yeedhay in la bedelo maalinta austraaliya dhayda. gabadha indigeneska ee xisbiga leyborka ka tirsan Linda Bani ayaa iyadu tiri maalinta 26 January waa in ay sii jirtaa, balse bay raacisay waa in maalin kale oo gaara loo sameeya, bay tiri indigeneska, taasoo loo dabaaldegayo dhaqanka indigeneska, iyada oo weliba ku talisay in laga dhigo maalinta boqorada dhalashadeeda ah maalin fasaxana ay noqoto markaas. balse Shoten oo gabadhaasi xisbigiisa ay ka tirsan tahay ayaa isagu arintaasi aan qabin, isagoo arintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
I think for me the first priority, and as I said initially, I respect all of the different views. I think we have enough public holidays in Australia, and in terms of going forward, my priority is to make sure
mudnaanta koobaad sidaan horay u sheegay, waxaan ixtiraamayaa aarada kala duwan, waxaana filayaa in aan haysano in ku filan munaasabadka Australia ay u dabaaldegto. dhanka hor socodka mudnaanta koobaad waa in aan buuxi hubsanaa in aan dhageysano indigeneska Australia, waxaana filayaa waxa aan u baahanahay in ay tahay in aan hubsano in ay leeyihiin cod. faalladan uu Shoten tabiyey ayaa ku soo aaday iyada oo lasoo bandhigay natiijooyinkii ra'yi ururinta ee uu sameeyey macadka Australia oo laga qaaday 1400 oo qof, lana weydiiyey waxa ay ka aaminsan yihiin maalinta 26 January oo ah maalinta Australia dhayda. ku-xigaha madaxa macadka Australia Ebony Bennett ayaa iyadu sheegtay iyadoo la hadlaysa shabakada s b s in badanka dadka Australia ay jecel yihiin in ay maalinta qaranka u dabaaldegaan, balse ayna kala jeclayn maalinta laga dhigayo.
codadkani
waxa ay tusayaan iyadoo in ka badan 80% shacabka Australia ay Australia dhaydu ay muhiim u tahay, kala badh dadka Australia ahi dib ayay ooga gurteen maalinta aan hadda u dabaaldegno, run ahaantiina ma kala jeclo waqtiga aan ka dhigayno Australia dhayda. maalinta 26 January waxa ay tahay maalintii ay soo cagadhigteen doomihii ugu horreeyey ee ay saarnaayeen dadkii caddaanka ahaa ee aboriginalka ugu yimid waddanka Australia, iyaga oo yimid magaalada Sydney sanadii 1788, taasoo bilow u ahayd qabsashadii ay Ingiriisku waddanka Australia la wareegeen. wasiirka caafimaadka ee indigeneska Ken Wyatt sida uu sheegay, dadka qaar buu yidhi waxa ay rumaysan yihiin dabaaldega maalinta 26 January waxay aaminsan yihiin in ay ka dhigan tahay dabaaldega faragelintii Ingiriiska. Mrs. Bennett ayaa iyadu sheegtay in dadka badankood ayna waxba ka ogeyn, bay tiri, in Australia dhayda aan loo dabaaldegi jirin weligeed, oo ay soo martay Australia waqti aan Australia dhay loo dabaaldegin.
There's a general lack of awareness in the community about what January 26 represents, about exactly the reason why we do celebrate Australia Day. And I think this polling really shows that.
waxaa jirta wacyi xumo guud, bay tiri, bulshada dhexdeeda dhanka ku saabsan 26 January waxa ay u taagan tahay si gaara weliba su'aasha ah maxaan ugu dabaaldegaynaa maalinta Australia Day-da. waxaan filayaa codbixintan in ay dhabahaantii na tusayso in aan joogno waqti ku habboon in aan sheekadan soo qaadno, waana waqti ku wanaagsan in aan muujino danaynta taariikhda Australia. iyadoo hadalkeedii sii wanatay ayaa Bennett waxa ay tiri 4 meelood 3 ka mida dadka Australia si khaldan ayay waxa ay u dhaheen maalinta Australia dhayda waqti kasta waxaa la qabani jiray 26 January, iyadoo dhab ahaantii keliya bilaabatay sannadii 1994 in loo dabaaldego 26 January. hogaamiyaha Greenka Richard D. Natalie ayaa isagu waxa uu yidhi natiijada codkani waxa ay xoojinaysaa dooda ah in la bedelo maalinta Australia dhayda. wasiir ka mid ah xukuumadda Tambal ayaa yidhi maalinta Australia dhayda waa in la bedelaa, balse waxa uu yidhi isagu keliya waxaa la bedelayaa waqtiga ay Australia ka madax banaanaato boqortooyada Britain ayna noqoto jamhuuriyad. Ken Wyatt ayaa ABC-da u sheegay in ay jiri doonto waqti uu soo dhammaani doono waqtiga boqortooyada ay Australia ka taliso.
I think we will be ready then to shift the day to the day we become a republic, and I think it would be a great way to celebrate not only the old and to acknowledge
in our diyar past, unuqon doono in aan rarno maalinta una rarno maalinta aan jamhuuriyadda noqonay ayuu yiri waxaan filayaa in ay si wanaagsan dabaaldeg u noqon doonto ma aha kaliya wixii hore in loo dabaaldego sidoo kalena waa in aan aqoonsano sooyaalkeena balse waa in aan aqoonsano buu yiri wadada cusub ee aan dooranay qaran ahaan balse isagoo la hadlaya shabakada ABC da ayaa wasiirka arrimaha jinsiyadda iyo dhaqanka ee Australia Alan Tudge ayaa isagu ku adkaystay in ayna jirin wax baahiya oo keenaysa in la bedelo maalinta Australia Day-da isagoo yiri sida ay tusayso codbixintii ugu dambeysay shacabka Australia aad ayay ugu faraxsan yihiin dabaaldega 26 January maxaa yeelay buu yiri waa waqtiga aadka u wanaagsan ee mideeya wadanka inaga oo u dabaaldegayna taariikhdeena dhaxalkeena indigeneska iyo sidoo kaleete asaaskeena nagu xidhaya Britain iyo sidoo kale muuqaalka dhaqamada badan ee bulshada shacabka Australia ay caanka ku tahay
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10ka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app booqo sbs.com.au/somali